maanka aan ku qoray midan aashaqee mirkaygu raacay. Midan dumar dumar maanka aan ku qoray midan aashaqee mirkaygu raacay. Ishqigaan muddo muddo dhisayne dhisay maanta maanta hayno mid kale u hibeysay. Ishqigaan muddo muddo dhisayne dhisay maanta maanta hayno mid kale u hibeysay. Maxaad ka oran bishooy maxaad ka oran bishooy. Wamase ka fogow maha mirkaaga dejiyo mid kale mid kale doono maha 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 bulsho. Wamase ka fogow maha mirkaaga dejiyo mid kale mid kale doono maha 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 bulsho. Midan dumar dumar mucaashiqin darteen mugdi dugu qiro saarte madaxa dad yahow. Ishqigaan muddo muddo dhisayne dhisay maanta maanta hayno mid kale u hibeysay. Maxaad ka oran bulshooy ishqigaan muddo muddo dhisayne dhisay maanta maanta hayno mid kale u hibeysay. Maxaad ka oran bulshooy maxaad ka oran bulshooy. Wamase ka fogow maha mirkaaga dejiyo mid kale mid kale doono maha 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 bulsho. Wamase ka fogow maha mirkaaga dejiyo mid kale mid kale doono maha 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 bulsho. Maha 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 bulsho.